Gavumenti eramula kuno eraze enteekateekezo kuddamu okuzuukusa n'okutumbula enkola ez'okutambuza ebbaluwa n'ebitereke nga bwe gwali mu myaka egyayita nga bayita mu nkola ya post office. Bino byogeddwa omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga lino Dr. Amina Zawedde bw'abadde aggulawo tabamiruka wa Africa ng'ono alimu n'abakungu abaddukanya ebitongole bya post office mawanga ag'enjawulo era nga tabamiruka ono atudde ku Serena Hotel ekigo.
Tusabinga tuli abantu baffe mu bwangu era mu ngeri ebeera nga eri transparent ng'era tusobola okumanya nti omuntu bwemba nsinsekinta kinatuuka bulungi tewali agenda kibba tewali agenda kitantaganya ezenteesa zetuliko.
George William Nyombi Tembo akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga lino ki Uganda Communications Commission UCC agamba nti newankubadde enkola y'okutambuza ebbaluwa n'ebitereke era bikanga eyanafuwa naye ekyali ya mugaso mu nsi yonna era wano we bagenda okutandikira.
Poste mu nsi yonna ziri mu transformation zivudde mu kutambuza buli obaluwa n'amastampu zifuuse logistics company. Post office egenda kuzuukusibwa okwongerwamu amaanyi ekole emirimu mingi nnyo okutambuza government services okuba center za digital financial inclusion okukola ku bintu services za government ng'okufuna driving permit okufuna identity cards okufuna passports.